ku soo dhawo walaal, xarunta ii sahal, muxuu ka caawiyaa?
walaal marka ay eeg inuu diwaan gashan yahay, adigu waan furtay laakiin ii sheegaraa inuu aad iigu diwaan gashan yahay.
Inuu ku diwaan gashan yahay? Ay walaalo, khadkii baa naga yar xunay, in yar ka bacdi ma igu soo yar celin kartaa adoo raaliya?
Insha Allah, markaan akoonka inaad ii ballaarisaa maan damiya dinaareeda.
Okay, xagee joogtaa walaalo?
Dhagax buur.
Dhagax buur? Una waxaad degtaa xarunta sahal microfinance?
Ayo walaal.
Tagoo mustawaqadaadana qaado, iyagaa ku ballaarinaya.
Aye.
Ayo walaalo.